wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay ku dhawaaqday inay ka saartay liiska dadka lacagta hore ay dowladda Mareykanka dul saartay ee hogaamiyeyaasha Al-Shabaab. Ku-xigeenkii Al-Shabaab Mukhtaar Rubow Mansuur oo waayadanba si gaar ah u joogay deegaano hoos yimaada gobolka Bakool 5 sano ka hor bishii Juun ee sanadkii 2012 ayaa la saaray madaxiisa 5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Abu Mansuur Rubow, khubarada ka faalloota Al-Shabaab iyo arrimaha gobolka ayaa u arkatay inay tahay in dowladda Mareykanka aysan hab military oo keliya ku wajahaynin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Saara Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo badan ku eegayso.
Muddooyinkan dambe waxay ahayd arrin aad loo hadalhayay in Mukhtaar Rubow Abu Mansuur oo horay uga tirsanaa ragga ugu sarsareeyay ee Al-Shabaab uu gooni daaq ka ahaa kooxda dhexdeeda kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo amiirkii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo ku-xigeen ugu ahaa kahor inta aysan diyaaradaha dagaalka ay sii dilin sanadkii 2014 amiirkii Al-Shabaab. Bishii Juun ee sanadkii 2012 go'aankii Mareykanku uu ku saaray Mukhtaar Rubow Abu Mansuur madaxiisa cidii keenta 5 milyan oo dollar oo cadaaladda lagu horkeenayo ayaa su'aal isweydiin mudan waxa ay noqotay waxa haatan bedelay. Professor William Rino waxa uu bare ka yahay jaamacadda Chicago University ee dalkan Mareykanka, si dhow wuxuu ula socdaa xaaladaha Soomaaliya oo inta badan uu safro. Waxa aan weydiiyey waxa bedelay go'aankii Mareykanka ee hore.
Well, I think that maybe U.S. authorities understood that there was a process of negotiation that was going on, and I think that probably they've supported at least that idea.
Waxay ila tahay in madaxda Mareykanka ay fahmeen inay jirtay hannaan wada hadal oo socday oo ay taageerayaan xaqiiqdii arrintaasi, gaar ahaan iyada oo diiradda la saarayo in la quweeyo habka federaalka iyadoo wada hadalka ay ka dhacayeen gobolka. Waxaa la heli karaa xarumo siyaasadeed oo gudaha ah oo dhab ah, waxayna ila tahay in Mareykanka taasi ay qiimeeyeen. Marka Mukhtaar Rubow waxa uu ka mid yahay wada xaajo, markastana Al-Shabaab lagulama dagaalami karo oo keliya xeelad military. Degmada Xudur ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed, deegaan sidaasi aan uga fogeyn, waa halka dhowrkii sane ugu dambeysay la rumaysan yahay in maleeshiya beeshiisa ay ku ilaalinayeen hogaamiye ku-xigeenkii hore Al-Shabaab. Haddaba ma jirtaa in maamulka Koonfur Galbeed ay wax kala socdeen haddiiba ay jirto wadahadallo sal u noqday in laga qaado dhaqaalihii horey loo duldhigay madaxa Mukhtaar Rubow Abu Mansuur. Su'aashaasi waxa aan weydiiyey isna Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah wasiirka wafaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Daray saad adiguba u sheegtay, Mukhtaar Rubow waa nin caan ah oo la yaqaano waayihii dambe taariikhda uu kulahaa geyga Soomaaliya, hadday tahay maxaakiimta Islaamiga iyo ururka Al-Shabaab intaba duurkii uu hogaaminta uu kulahaa. Hase yeeshee, saad adiguba u sheegtay, Mukhtaar wuxuu kasoo jeedaa gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana nin deegaanadan u dhashay oo caanna ka ahaa xilligii maxaakiimta iyo Shabaabku ay joogeen intaba. Hase yeeshee, ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxay u aragtaa in mas-uul heerka ka joogay ururka gumaadka wadda Soomaaliyeed ee cunaqabateyn caalami ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca la socodkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisaba la yidhaahda waa laga qaaday, guud ahaan sharaf weyn bay u tahay ummadda Soomaaliyeed. Waxayna tilmaamaysaa marka ummadda Soomaaliyeed in ay si tartiib tartiib ah ay uga soo baxayaan dhibaatooyinkii jiray hogaamiyaasha sarsare ee Shabaabna ay garwaaqsadeen. Laakiin sidee Mukhtaar ma hayno weli meel uu ku hadlay oo uu yiri mabda'aygii ahaa kamid ahaanshaha nimanka waan oga baxay oo afcad uu ku sheega ma hayno. Laakiin guud ahaan waa soo dhaweyna ummadda Soomaaliyeedna waa soo dhaweyna.
Inta la og yahay Mukhtaar Rubow Abu Mansuur ayaa soo noqday ku-xigeenkii hogaamiyihii hore la dilay Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo isna ku jiray liiska argagixisada dadka Mareykanku ay sida weyn u doondoonayeen ka hor inta aan la dilin, kaasoo khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo Rubow Mansuur. Waxaa sidoo kale Mukhtaar Rubow uu soo noqday afayeenka ururka Al-Shabaab oo markii dambe iskiis uu isaga casilay. Waxaa si weyn sidoo kale loogu xusuustaa Mukhtaar Rubow Abu Mansuur inuu ka mid ahaa saraakiishii midoobay maxaakiimta Islaamiga aas aasay ee sanadkii 2006 suwan gacanta ugu dhiga koonfurta Soomaaliya gobollo badan oo kamida kadibna waxa uu noqday unugtii sida gaarka uga siimid noqotay Al-Shabaab ee midowgii maxakiimta markii ay laba u qaybsameen Cabdixakiin Siqi waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya wuxuu iiga waramay aqoontiisa Muqtar Roobo Mansuur
dadkii laga soo qoray Afghanistan tagay oo lagu soo tababaray inuu kamid ahaa marka runtii dooyinkan dambana wuxuu ahaa nin ma aragtay isla jaanqaadi waayeen kooxda arsada Al-Shabaab tan iyo markii ay isku dhaceen ninkii godana ahaa ee hore loo dilay marka in muddo ah runtii wuxuu isaga noolaa gobolka Bakool iyo nawaaxigaas marka tan waxay ka dhigan tahay in uu wada hadal hoose in muddo ah ku jiray oo markii aniga xataa aan joogay oo aan dawladda kamid ahaa waa jiray wada hadalkaasi laakiin inkastoo aan u ofar gareynay oo aan u dalabnay inuu iska soo dhiibo oo ka tanasulo kamid ahaanshaha kooxda argixisada Al-Shabaab haddana runtii waa ku adkeed inuu ogolaado oo soo galo oo dawladdu soo
dhiibo
nimankan argixisada ah waa sida maafida oo kale qof mar hadduu kamid noqdo siduu uga baxo aad bay u adag tahay islamarkaasna waxay ka dhigan tahay dawladda Soomaaliya ee maanta jirta inay uga muuqatay rajo ah in oo mustaqbalkii uu ku aamini karo haddii laga saaro maaragtay diiskaas argagixisada ah inuu maaragtay dowladda xaggeeda uu kusoo biiro uuna ka tanasulo falalkii uu awal ku jiray
kasokow inuu muddo kusoo jiray hooska haddana waxaa isweydiin mudan waxa Maraykanka xilligan riixay inay qaado lacagtii hore ee u dul dhigtay Muqtar Roobo Abu Mansuur Professor Rino mar kale waxa aan weydiiyey in Maraykanku uu wajahayo dagaalka ka dhanka argagixisada Soomaaliya sika badalan sidii hore ee u wajahayeen
I would say just by looking at this removal from the list it causes me to ask is there a significant change now in Washington about how Washington engages in Somalia and is that change something that now is going to be more driven by the politics on the ground in Somalia rather than
waxay ugu soo ridaysaa inaan isweydiyo ma waxaa jira isbeddel mug weyn leh oo ku saabsan sida xaaladda Soomaaliya Washington ay u wajahayso mise isbeddelkan waa mid ay riixayso siyaasadda Soomaaliya sida haatan ay u socoto si ka duwan walaaca argagixisada ee dowladda Maraykanka iyo dagaalka ka dhanka argagixisada amaba in ay tahay mid lagu xallinayo mushkiladda hanaanka siyaasadda Soomaaliya oo loo marayo habsidii hore ka duwan si kastaba ha ahaatee marka laga reebo warka kooban ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee lagu sheegay in liiska abaalmarinta madaxooda dadkii uu saarnaa laga saaray Mansuur Roobo haddana aysan jirin faahfaahin intaasi ka badan oo dawladda Maraykanka ay ka bixiso iyo Mansuur Roobo oo laftiisa in uu fikirkiisa xagjirnimada ka noqday iyo in kale ayaa haddana dadka qaarkood waxay u arkaan intani ay tahay arrin muhiim u ah dawladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab